Bo profeta o dumalo ho tatala le watle. Wa tla jwalo ka sefefo se tswang ka nqabo. O tswa le felleng le lefatsheng le tshabehang. Ke bontshitswe pono e tshabehang. Mohapi wa hapa. Mosinyi wa senya. Nyolo wa wena elame. Thibella wena media. Ke fedisa masisa pelo ohle. Matheka aka a tshwere ke bohloko ke hona. Mahlaba a nkene a jwalo ka mahlaba a mosadi a belehang. Ke ne ke inama ha ke utlwa, ke ile ka nyahama ha ke e bona. Pelo ya ka e ferekane, letsoso le lebe le ntshwere, bosiu ba thabo ya ka bo fetohile tshoho ho nna. Lokisa tafole lebela toreng, leje, lenwe, letsowe, lona mahosana kwetlisang thebe. Hobane morena o itse ho nna, eya, beya molebedi a bolele seo a se bonang. Se bone dipere le bakalli ba tsona ba tsamaya ka bobedi, le koloi ya diesele, le koloi ya dikamele ya ntwa, mme a mamela ka hloko, a ela hloko haholo. Yaba wa hoa, jwalo ka tau a re, morenaka, ke ntse ke eme motsheare ohle toreng, mme ke dutse tlung ya ka masiu kaofela. Mme bonang o hlahile koloi ya banna, le bakalli ba yona ba tsamayang ka bobedi. Sa eketsa sa re, o wele. O wele Babilona, ditshwantsho tsohle tse betlilweng tsa medimo ya hae a di pshatla. O ho seotlo saka, le koro ya seotlo saka, tseo ke di utlwileng ho morena wa makgotla, modimo wa Iseraele ke re boleletse tsona. Mohuo o tswang duma, o mpitsa a le Seire, a re, Sibuhudi, nako ya bosiu ke efe? Sibuhudi, nako ya bosiu ke efe?
The watchman said, the morning cometh and also the night. If you will inquire, inquire ye.
Sibudi sare, meso ya hla, honto ba bosiu, ha le rata o botsa, botsang, sukuluhang le boye. Ke a leboha Moina Neville, ke thabo ho bona hape.
Good morning to our Bible class this morning as we
madume sehlopha sa rona sa bebele o seng ona, jwale ka re rata ho le dumedisa ka lebitso la morena Jesu.
And as I was driving down the road just
me itse ha ke kganna ke theosa ka tsela metsotswaneng e mmalwa e fetileng le lelapa laka, ke ne ke nahanne ka batho ba tlang kerekeng matsatsing a thellang ana. Ha lehlwa le tletse hohle naheng le kotsi tseleng, ha batle fela ho tla bonwa, ba na le morero wa ho tla. Mme ke thabile haholo ho bona sehlopha sena mona o seng hona, hore le jwale tumelo ya bontata rona e ntse e phela. E tuka dipelong tsa banna le basadi hohle. Lentswe le sa tswa balwa ke moena wa rona Gene Goat la kgaolo ya 21 ya buka ya Isaya, moo re tla ithuta teng nakwana, mme re nto rapela bakudi. Mme jwale bakeng sa sehloho seng hona, ke rata ho ntsha mono temane ya 11 ho fitlhego ya 12. Sibuhudi, nako ya bosiu ke efe? Mme pele re ipelesa ho bua, ha re inamiseng ditlhogo tsa rona motsotso fela thapelong.
Lord God, thou art the God of our fathers.
Morena Modimo, o Modimo wa bontata rona, ke wena Modimo o buduletseng phefumulo ya pele ya bophelo bo kileng ba e ba teng lefatsheng. Mme sale o laotse bophelo bo bong le bo bong ho fitlhela nakong ene ya jwale, mme o tlabe sale o laola ka mehla le mehla. Hobane o mmupi wa batho bohle le dintho tsohle tse phefumolohang, o mmupi.
Mme
re thabile ho seng hona ho dumela dipelong tsa rona hore ditshepiso tsa hao ke nnete e nngwe le e nngwe ya tsona. Le hore ditshepisong tsena o boletse hore hohle moo ba babedi kapa ba bararo ba phutheileng ka lebitso la hao,
that you would be in the midst of your people.
Hore o tla ba hara setjhaba sa hao, hore o tla araba pitso ya bona. Mme dipelo tse imetsweng di teng kajeno, ha e sale ke kena kerekeng, ke bona ba dutseng mapareng kapa mealong, me ba bang ba phamisitse diphaka tsa bona go tswa ditshwaetsong tse diphakeng tsa bona le ba bang ke utlwile ba latlhetsweng ke baratuwa mme oo ke lefatshe la sebe le legopo. Empa le ha o le jwalo, dintho tsena tsohle di tlameha ho rutwa ho Morena Jesu ya re boleletseng hore dintho tsohle di sebetsa ha mmoho molemong wa ba ratang Modimo.
And we are consoled this morning to believe that many of these things are to bring us.
Mme re a tshidiswa hoseng hona ho dumela hore boholo ba dintho tsena bo tla re isa mangoleng a rona. Mme re rata ho nana ka lengolo hore ba itshepela Morena ba tla bona matla a matjha.
They shall mount up with wings as an eagle.
Ba tla nyolwa ka mapheo jwalo ka ntsu. Ba tla matha mme ba keke ba kgathala. Ba tla tsamaya mme ba keke ba tepella. Mme jwalo ka seroki se boletse, nthute Morena, nthute Morena ho leta.
Let us today, as we are waiting to hear from glory.
Arona kajeno re sa emetse hutlwa ho tswa khanyeng. Le ho tswa molomong wa mopulusi wa rona. Ka moya o halalelang.
That we will wait patiently to hear his voice.
Re tla ema re lebeletse ka mamello. Hutlwa lentswe la hae le bua le rona ditaba tsa lerato. Ka lentswe la hae le o bolela tshwarelo ya dibetsa rona. Le phodiso ya malwetse a rona.
May we leave this tabernacle this morning.
Mme re ke re tlohe tabernakeleng ena o seng hona re thabile le o bua jwalo ka bao ba tswang Emause. Na dipelo tsa rona di ne di sa tshese ka hare ho rona ha ntse a bua le rona tseleng.
Ho
ba ruri re dumela hore ke Morena ya tswileng jwalo ka ha ba mo fumane letsatsing leo mme o hara batho. Re ke ke ra kgathala, dipelo tsa rona di ke ke tsa tepella. Re mpe re ntjhafatse tumelo ya rona hora ka nngwe ho wena. Aba sena Ntate. Re o kopa ho hlonolofatsa lentswe le ngodilweng le ho hlonolofatsa ditsebe tse tlang ho utlwa le melomo e buang le ho ithuela kganya.
For in Jesus' name we pray. Amen.
Obane re rapela ka lebitso la Jesu. Amen.
There is none of us that is immune from trouble.
Ha o le a mong wa rona ya sa hlaelweng ke mathata, Modimo ha wa tshepisa hore lokolla malwetse ngohle.
But it is written that his strength is sufficient.
Amen.
And he will
empa ho ngodilwe hore mata a hae a lekane mme a keke a re beha boima bofe a sa re fe mohau ho bojara. Ka ho re na le matshidiso ao a o tseba. Ho nahana ka mohloditero jwale metsotso e seng mekae hodima ntho e neng e bonahala e dutse pelong ya ka dihoreng tse mmalwa tse fetileng. Sebohodi, nako ya bosiu ke efe?
It was perhaps about between sundown and dark.
Ine batla ile dipakeng tsa o dikela ha letsatsi le ho pirima. Ine batla ibile letsatsi le tshabeang motseng. O bane mogosi o utlwahetse ho bona. Sibuhudi toreng
had sent back word that he saw in a distance.
Sine se khutlisitse molaetsa o reng se bonetse hole ho nyolwa lerole maotong a makoloi a ntwa. Mme sine se utlwile modumo wa ditlhako tsa dipere hole kwana. Empa mafumatsana a mabedi a ne a emise dibeng mme dilemong tsa bona tsa palese ya botjha.
Had more to think on, they thought, than what.
Dilengata dinto tseo ba ka dinahanang ba hopose jwalo ho feta se boletsweng ke sebudi sena. E ka ba ine se bohlokwa hakalo ho bona hobane ba ne ba le paleseng ya basadi ba batjha.
Maybe it was because that there was to be a party that night.
Mohlomong hobane ho ne ho tla tshwarwa moketjana bosiung boo mme mafumatsana ana a batla ho ya moketeng ona.
And it seemed to be that the warning of the watchman
me ho bona etse temoso ya sebudi ike ke ya ba le kgahlamelo hodima seo ba se reretse monyaka wa bona wa lefatshe bosiung boo.
So as the conversation would go on,
ka mo moqoqo o ne motla tswella mme mo setsana e mong o ne a tla bolela e mong na ha ho hobe ha ile mo le tsa tsina rona re fumana ba finita menyaka.
Someone who would try to take us from the privileges that we have.
Motho ya ka lekang ho re hlotha ditokelo tsa rona le ho re tlosa menyakeng eo re ka e thabelang.
And I believe that would just about cope with a modern version of today.
Mme ke dumela e ka ba fela sekai sa sebopeho sa madulo a mehla ya jwale. Batho ba leka ho nahana hore ha o leka ho fadimeha le ho ba lemosa dikotsi tse atamelang.
They seem to think that you're just some old fogey.
E ka re ba o hopola o le motsofe ya rotofetseng, motho ya lekang ho ntsha monyaka wohle bophelong.
Mme
re ka boela ra nahana ka bahlankana ka nako ha ba tswa ditsheng tsa mosebetsi, mme difahleho tsa bona di sidafaditswe ke mosebetsi o ba neng ba o kgethetswe letshehareng. Mme mohlankana e mong o be a ka bolella e mong, hang ha re qetile ho hlapa le ho itlhwekisa nakwana, kgole re tla kopana tameneng ka tlwaelo.
Hobane
ke a tseba hore wena Johane ha o tshwenye ke molaetsa o re utlwileng kajeno sebohu ditoreng. O leka ho tlosa thabo yohle bophelong, o leka hore bolela hore kotsi ya atamela, empa le a tseba sesole sa rona ke se fetisisang se leng teng.
Mme
masole a mangata a rona re kopana bosiu bo bong le bo bong tulong ena, mme re thabela seqoqo mmoho ntho e kang e-e ho mokola ka setswalle le dino tse mmalwa. I would say, just refuse to be alarmed about this.
And we just don't care to hear these.
Me ba ne ba tla be ba re bolella ka dintho tse jwalo. Hape ha re tsotelle ho utlwa dipale tsena tse tepeletsang tsa dibudi tsena tse o di matora.
And if that ain't the very outstanding picture of our nation.
Me ha ba seo e se tshwantsho se hlaheletseng sa setjhaba sa rona ka jeno.
That the youth of our land, and not only youth, but the aged of our land.
Ba cha bana haya rona. Ha se ba cha fela empa le maqheku ana haya rona. Ba se ba hlahafetse.
And they refused to hear the warnings. And as soon as a true watchman gives
me ba hana utla ditemoso. Me hang fela ha se budi sa mannete se hlaisa temoso. O nkuwa e le mogelo e ka palehlanya la mofuta.
And as the day grows on in tonight.
Itse ha letsatsi le fetwa bosi. Ha re le sole le gorong le lebelang di goro.
Becomes a little restless.
Le tala le tsila tsila ha nyenyane. Mme ke yena o fetela kwana ho mo lebedi mo le yena le hore.
Do you believe that there be a possible chance?
Now dumela monyetle wa hore sibudi seo se ka tswa se nepile.
You know there's something about danger. There's something about
watseba ntho e teng ka kotsi, ntho e teng ka lefu e bonahalang e le mosa ka yona pele.
Many times that loved ones just before passing across to the other side,
hangata baratuwa pele ba tshelela mose wane temoso e bonahala e ba fihlela.
I can think of my father before he is going away. He had
ke hopola ntate pele a ikela, e ne e se le dilemo tse ngata a tswile Kentucky, empa ka tshohanyetso ya ka ntate o susumetswa ke hohong. Ho theohela lelapeng la kgale ho bua le baratuwa ba hae le metswalle ya hae.
after he had returned back home, his brother that he did not get to see.
Oba khutlela peng mina wa hai e sale a qetetse ho mona o ne a le musitswa ka mogwa mo hlolo ho ta Jeffersonville ho mona.
While they were sitting talking,
me ha ba ntse ba dutse ba qoka ntate a feta a ikela le fatseng le leng.
I'm thinking of my father-in-law just a few days before.
Ke hopola ntate ratsale matsatsi a mmalwa pele a ikela o ile a re
Billy,
tloreng yolohela ho ya tsoma mosamane wa difate hodimo kwana Utica. Ke batla fela ho ya sebakeng seo sa kgale ka tsela e itseng pabalong ya Modimo. Ha ke a kgona ho tsamaya le yena mohlang oo, mme a nyoloha tsatsing leo mme a tsoma, mme ha a kgutlela tlase ka beseng a mpolella a re, ke ne ke dutse hodimo kwana leralleng tsohle di fetohile jwale, empa e le tlase mane sekgutlong sa meru mane Battle Creek ka hodingwana ho rona fela.
He said it seemed like I could hear my mother calling.
Are yaka ke utlwa mme a hoeletsa. O Frankie,
Mosumbo
o ile a paka moleng wa bobedi wa kereke ena ka o leletse ya dilaka a ikopela dithapelo tsa batho. Mme matsatsi a mmalwa ha morao ra mopata.
It just seems that God always sends forth a messenger.
Ka mehla Modimo o bonahala o romela lenqosa.
It's his goodness and his grace to give the true in heart.
Ke molemo wa ona le mohau wa ona. O nea ba dipilo di lokileng temoso ya dintho tse atamelang.
And I'm so glad that in this day that we're now.
Make it tabidi a holo ha ile mo le tsatsile na le re phelang ho lona jwale. Hore mo hlanye ha mo le lififi di aparetseng ka hohle.
There seems to be a blessed hope gripping the heart of God's people. That some glory.
O bona la tshepo e bokwang e hapa dipelo tsa batho ba Modimo. Hore hora e itseng e ganyang Jesu tla fihla.
And in this great time of trouble in this city.
Mina kong e kgolo ene ya matshwenyeho motseng ona. Ba cha ba iphapanya yona. Le batho ba bangata ba neng ba sa tsotelle seo se buile se neng se se bua.
Of course they were in the tavern.
Ehli le bana ba le tameneng ba anwa le mokete o tswela pele. Me masole ka ofela antse anwa. Me bana ba itaile monyakeng. Ba ikgopola ba bolokeile ka moo kgonehang.
Nothing was going to harm them because they were.
Ba ke ke ba lematswa ke letho. Bane ba ne ba bonisitswe fela. Jwalo ka ha re bua ke dipiritsi tsa whisky le dino tse tswakilweng.
And all of a sudden, there came the chariots rolling right into the city.
Me hang fela makoloi anto ahla aphutuma motse hantle. Me menyako ya tameni ya robakwa. Le malapa. Me dibitsa tse hlabakantsa feneta.
Just because they refused to hear the warning of the watchman.
Bane fela ba sitilwe utlwa temoso ya sibudi.
And the duties of a watchman in the old Bible.
Mme mesebetsi ya sebohodi mehleng ya Bebele e ne e le monna ya kgethilweng e tlameha e be motho ya fadimehelang dihlodilweng tsa lehodimo. E ka kgona a tsebe hantle fela moo dinaledi di lopaletseng ho bolella batho nako e phethahetseng. Ba bangata ba kgathetseng ba ne ba tswa mohlomong ba hlobaetse ba tsilatsila. Mme ba hoeletse sebohodi toreng le ho bua mantswe ana. Sebohodi, nako ya bosiu ke efe? Mme ya ntano o sheba dinaledi e be o re nako ke hore le hore. Jwale ba nto kgutlela bolaong ba bona kapa hohle moo ba ikgethelang ho dula ba emetse moso ho fihla mohla bosiu bo kgathetseng bo tepeletsang bo hlobaetsang bo tla bo bo fetile. Modimo o be le mohau. Ke a ipotsa haeba e se nako kajeno mo re sakang ra bitsa sebohodi sa rona se seholo nako ya bosiu kefe.
There's an approaching danger coming on. And the whole world seems to be shaken under its influence. The watchman also had to be on duty all times.
And he was to warn the people of approaching
danger. That was his duty, to watch for the approaching danger.
And he was not all the power that much higher than the wall.
And this tower he had up there,
the book of Psalms, the book of Psalms, and so he was going to watch the star. And so he was going to watch the star.
And he approached the thing of time of day he could tell it. Then he also could see way farther than anyone on the ground. He could see further than anyone on the wall because he was up higher.
Akabona hole ho feta mang ya lerako. O bani o ne a le hodimo kwana. Me ha o ya hodimo o bona hole ho feta.
And you can tell approaching dangers.
Me o ka bolela dikotsi tse atamelang hole ho feta ba tsitetsweng fatshe.
And as Isaiah in his day was speaking that God
me
jolo ka Isaiah
mehlenya hai ane a bua hore modimo o muentse sibudi
modimo
o tshwantsisitse ba profeta ba ona le dintsu.
And as I have often preached of the subject of the eagles,
me jolo ka ke rerile gafetsa ka timane ya dintsu
ntsu ke monyana
e ka fufela modimo o feta nonyana efe.
And he has to be built special for that.
Me lokela ho bopellwa ka ho ikgetha ho kena bophahamong bo. Jwale phako e ke ya e sala morao. Ho be ho senonyana e ka e sala morao.
He's God's designed bird.
Ke nonyana e bopeletsweng ke Modimo. Mme e ntswe jwalo. E ka re ha nonyana efe e le ka ho nka sebaka sa yona. E ka timela. E lokela ho hlomelwa masiba a matla. Mapio a matla. Mme molemo e ka ba ofe ho yona ho nyolela hodimo ha e ba e sa bone ho ba le mahlo a matle ho bona.
Phako
e ka foufala hodimo mono e ka sitwa ho bona empa ntsu ha e hlwella hodimo e bona hole ho feta.
God likened his prophets to the eagles. Amen. They are the watchmen.
Mme modimo a tshwantsha ba profeta ba hae le dintsu.
And their eyes are made spiritual. And their eyes are made spiritual.
So that they can see the approaching danger.
And God had set Isaiah up to warn the people that there was
a approaching danger. And they would listen to him.
And today, God still has eagles.
Mika jeno modimo o sa bulukile dintsu ka pa mangosa ka pa banna ho di matora ba hlwella modimo ka moya
far beyond all the mechanisms and all the
kanga no ho machini hohle di di bomo tsohle tsa thomo di di puputso tsa mahlale.
He has man who is special designed for that purpose.
Ona le banna ba kgethetswe morero o ba hlwella dithobosiane tsa Calvary.
In the name of the Lord Jesus and stands on the top of the cross.
Ka lebitso la morena Jesu le o ema thueng ya sefapano le o kgutlisa molaetsa o rialo morena.
Their spiritual sight is far greater than the priest in the temple.
Bono ya bona ya moya. Ifitisa ka boholo ba priesta ka tempele. Ifitisa ka boholo motho wa tlwaelo bophelo.
For they are special designed for the
bani ba raletswe mesebetsi eo modimo o babileditseng yona ka ho ikgetha.
Therefore it pays us to take heed when we hear
ka hona ho molemo ho rona ho ela hloko ha re utlwa ka dintho tseo tse tlang.
Then I would change now for just a moment. I would turn your attention to the
Jwale nka fetua motsotswana fela. Niki tla hula la maikutlo a lona ho khosi ya dintsutsena ka papa profeta ka pa dibuhudi tsa Tora.
That's the Lord Jesus himself. And this day that we are living in Jesus, Jesus ka sebele.
Me letsatsi lena le re pilang ho lona. Lena le fitisa ka boholo letsatsi la mehla ya hae mona.
Until when he was right in the shadows of the cross.
Athi o ne a le hantle tlasa meriti ya sefapano. O buile ha holo ka ho kgutla ha hae la bobedi. Ho feta ka ho falla ha hae.
If you will carefully search the scriptures, you will find that just before his going away that he prophesied.
Ha le ka batlisisa mangolo ka hloko. Le ka fumana hore pele a falla. Hore o profitile dintho tse tla etsala letsatsing lena.
He knew that he must be crucified.
O tsebile hore o tlameha ho thagiswa. O tsebile a tlameha ho utlwa bohloko yena ya sena molato bakeng sa ba sitilweng.
He knew that he would rise again from the grave on the third day.
O tsebile hoba o ne a tla tsoa hape lebitleng ka tsatsi la boraro. O tsebile ho se matla a neng a ka mo boloka lebitleng. Hobane lentswe la Modimo le ne le boletse.
I will not suffer my Holy One to see corruption.
Nke ke ka tloela mohalaledi wa ka ho bona ho bona. Le a ile ho lesa moya wa hae di hele. Mme o ne o se matla a ka qhaqha mo profeta bo.
His word shall be true. And they will be fulfilled.
Lentswe la hae tla ba nnete. Mme a tla phethahatswa dinakong tsa ona.
And he had
Me wona ina le tshepo ereng se ntate a se buile ntate o ne a khona o boloka lentswe la hae.
Therefore his great heart that was within him which was the throne of God.
Kaba ka le o pelu ya hae e kholu e leng ka ho yena. Yona ene e le throne ya Modimo. Pelu ya hae o tsibile ho ba dinako tse kholu tsena tse thata di tla fihla ho le ka ditshaba tsohle le ho hlahloba ditshaba tsohle.
So therefore he knew that
Ka hona ha o le jwalo o tsibile potso e kholu eneng e beilwe e seng hore ana o tla tsoa hape na kapa ana o tla thagiswa ho ya ka mangolo na kapa e seng ana o ne a tla nyilwela hodimo mme moya wa hallang o ne o tla tla na empa potso e ne e le hore na ebe ho no tla fihlela tumelo mohla a tlang mme tumelo e tla kae ka ho utlwa lentswe la Modimo eo e ne e le potso ya hae na ebe ho tla fihlelwa tumelo mohla ke tlang lefatsheng na o tla fihlela batho ba dumelang lentswe la hae jwale athe rona letsatsing leo re phelang ho lona re ka phetla maqephe a lentswe la hae le bokwang
approaching on the earth today
le u fumana tsona dintotse o aneng a di boletse di tla etsahala dintse di atamela le fatse ka jeno dipontsho le meka di a etsahala dipilo tsa banna di tepeletswa ke tshabo
there is a perplexity of time and distress between the nations
o fihlelwa tsiela ho ya nako le kgohlano hara ditshaba dipontsho tse tshabe ya maudimo jole ka di printi tse fofang mme sole sohle se nya ruhile
And the seal roaring and earthquakes and dying.
Le watle le arora. Le ditshisinyo tsa lefatshe di bakentseng a. Pelo tsa bana di tepeletswa ke tshabo. Di bitsa tse kgolo tsa thomo di hlomile. Di yeme.
A gloom hanging on the earth that the world has never witnessed.
Tarelo e aparetse lefatshe eo lefatshe le so ho ka le bona pele.
Last week I had the privilege
Ke fuwe monyetlo wa go ka le mo wa metswalle ya ka le ba ena veke e fitileng. Mo Captain Julius Statscliffe
wrote the book Prophet Visit
Ya ngoti mbuka mo profeta o etela Africa mme mwena Julius o ne a le California itswe jwale a le thupellong ya bomajoro se soleng
They army personnel taken him
Me yena bona we fwa se sole ba ile ba mo hlahlela tikong e kgolo
Searched his genealogy.
Ba batlisisa lesika la hae. Ba batlameha ho hlahloba nkgono moholoholo wa hae.
And their history.
le nalane ya bona le seo ba neng ba le sona le pele a ka kenela kopano ena.
And as he come from the meeting and came up to the top of the
hill, we were
going
to see him. He met me out there under a juniper tree and
he met me out there under a juniper tree and
a kopana le nna ka ntle mono tlasa sefate sa juniper. Mear, Mwena Brenham, into a Hamisa Madika of Fitisa, a wikile wa yutwa.
He said, I am under so much oath that I can't see the
Kakano et Hata Usbulele, Kapakisito and Nera din Kadife.
Said, because they took us under solemn oath.
Ore, Obanere, Barishapanzi, the Kadikano Semasunuko, Empa Ore, Nkabulela Sena, the boat to Alisatabatin, Abasata Sola by Balisisole Harpe. I see Balibedi Bamara Fela. Abasata Sola, Batiala Boot, Ladi Fufani Hap. Abasata, Abasata Sibamisa Napoya, Bona, what Tadi Fufani Telepil, or Lizuano Zuaro.
That's just for commercial use. They are concentrating on.
I see Kamabaka, Ahuebo Fela.
What's the
Pamisama Kutuabo, now Huatamo Huepezan, Olimon Fela?
There will come a total annihilation.
Unto batimele to epetele.
He said, Brother Branham, the public does not know what the secret of
the military Branham,
chaba,
are. Makunutu,
he said,
are,
when these great officers in the room, he said,
are,
yaba
papusi
yote,
yaba
rola kibu
fifi, bo hamisa madi.
Emu
abora mashtale babona basi sto. Aba
ema
ad. Ikari nkashwela kolo ya khale le khomo. Mika potela ka morao ho dithaba. Mika ijalla tshingwana ya khabetse le ya dinawa. Mika e lebala yohle. O are ikaba holane dintlha tsena di ka wena ditsebeng tsa setšhaba. Lefatshe lohle le ne le tla harwa letswalo. Kotsi e ntse e atamela.
They have got pulling their personnel now from the islands.
Ah, Rebanale, bona joale bantse ba khutlisa ba sebetse ba bona dihleketleketse. Ba hula di shopa tsa bona England. Me ba e misitse di kepe ha di tsa ditunana ka ntle mono. Di tshwere di bitsa tsa mofuta.
And they're just waiting for the first.
Me ba e metse fela ha misaele o le mo o ka ferella. Me se chaba sesini sesini se tla tswibila ka nako e lengwe.
That there won't be one sprig of grass left on the earth or one mountain but what
ore ho keke ha sala le qobana la Joan de Fatsi
ka
pathaba ilengwe ha ise etla sisingwa ho isa motho engwa yona ni ka etsala nako efe o ke hora e nyaro sang hakaka.
And all these things that you
hear didn't touch na tsohle tse o le di utlwela ntsa di jana tse fefuhang. Ni le utlwile ha monna eo a ne a hlongwa dipotso ya holo maobane radio ya reng o qokile le batho.
I do not wish to disregard that man, but his whole system is contrary to the word.
Ke batho seo la monna eo empa tsamaiso yohle ya hae e kgatlhanwa le lentswe ha ya loka. Me o di mamas ha bana lefu me batlile kwano o tla re ruta mokgwa o tlosa lefu. Empa itse ha o fihla bopaking o ne a se na le lethiba le le leng la bopaki bo a neng a ka bopaka.
Just some mythical idea that he had drawn up.
Kakanyo ya mofuta fela ya tshomo ya boikapelo ba hae mme maikutlo aka ke leshano goba bibele e buile e fapana le seo a se buileng.
I might express what I do think about flying saucers.
Nka hlalosa seo ke se naganang ka dipirinki tse fofang. Ha ke dumele hore ke di rite. Ha ke dumele hore dintho tseo ke di tshomo. Ke a dumela.
Mme
taba ena ha e nepahatse letho. Empa e le mohopolo wa ka fela. Morena ha e so mpolelle hore dintho tsena di tjena. Empa ka ho sheba mangolong. Hoba ke hona moo re fumanang dintho tsohle.
Jesus said, as it was in the days of Sodom,
Jesu
so shall it be
jwalo ka
matsatsing
a Sodoma ho tla ba jwalo le ho tleng ha mora motho.
And before the destruction of Sodom and fire
mele pele ho timetse ya Sodoma le molotheuwa wa tshisa motse le mahwatata
ho
ne o rungwe manyoloi a tswa le hodimo wona a nyarela a ba a batlisisa ho fumana haeba dintho tsena e ne e le nnete kapa tjhe.
And would it not be just like God to send back his angels.
Mina ikeki ya eba semelo sa modimo go tlisa manyolo a ona. Go hlahloba le go batlisisa.
Just before the great destruction comes. And did you notice?
Pele tsenyeo e kgolo e fitlha mme na a le tlhokometse go ne o fitlhile nyolo ile leng le tlileng la etela leqheku la monna le ne le etseditse modimo qeto mme le ne le phela le nyediswa ke lefatshe ka ra tente motshio go le watata ka gobane motho e mong a tlile a ikgethela mme a mo amoa maruo a gae ka ofela.
I'll just stay
Empa
here in God. I'd rather be in the will of God. Nkampa
ka dula thatonya modimo ho ina le ruwa tsheleto yohle e o le fatse le ka ofanya yona.
And as soon as that final decision was made,
me hang o baqeto e o ya o qetela etse. Ibile le nyoro ila morena le ka o Abraham melere. Sheba bo tshabela, bo pirimela, le boya le bogwa. Tsohle ke tsa hao Abraham.
The scriptures tell us, blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
Mangolo a re bolella go le hlonolo ba bonolo go bane ba tla rua le fa la lefatshe. Yetsa papang efe dintho tsohle tsa lefatshe di ka timela le lefatshe empa modimo a ke ke a timela le ka mohla.
And I believe as I'm
ke dumela jwalo ka ke susumetswa go dumela ke hore ha e ba se tshwantse sa lenyelo ile morena le tlang le hlakisa temo ya moya.
Did you notice the angel who came to Abraham?
Na le hlokometse lenyelo ile tlengwe Abraham le ne le furaletse tente mo hlaleng le bua le Abraham le hore ke tla boloka tshepiso ya ka ho wena.
Oh,
ke molaetsa o mokaka ngwa lenyelo ile modimo le tsatsing lena le tla ngo boloka tshepiso ya hae. Ho se dumele ho hlalefatse babelaedi bo hanyetse le bo mo sa dumele le ba heteng. Dike ke tsa fetula matla a modimo ntho ya lefela itla etsa la jwalo fela. Ke tla hopola tshepiso yaka mme ke tla phetisa tshepiso yaka mme ya ba Sara o tsheya ka tenteng ka morahae. Mme ka mokokotlo wa hae o furaletse tente a re goreng Sara a ile a tsheya. Mme Sara a matha a tswa mme a re ga ke yaka ka tsheya gobane o ne a tswile. E ne e le monna wa mofuta mong. Ke a ipotsa gore e ne le sebudi sa mofuta ofe hodima tora eo mohlang oo. Ke motho wa mofuta ofe enwa ya nang le rona ya mpuraletseng ka mokokotlo wa hae mme le yao le jwalo o tsebile goba ke tsheile ka tenteng gopolang e ne e le sebudi.
And he turned and he said, yes, you did lie.
Me a retelea me a re.
And she was scared.
O tseile. Me o ne a tswile.
Now we notice again that in this place,
Joale re a elellwa hape.
Gore
letsatsing lena pejana ho kgutla ha morena. Tsona dibukua tsena di loketse ho kgutla hape.
And I wonder as we look around.
Me ke a ipotsa. Ha re kamaka mme re bona semelo sa tsona.
Ho
sheba seo di se etsang. Mme ke a ipotsa hae ba boholo ba dipono tsena tse mohlolo ha se hantle seo Jesu a se boletseng se tla etsahala.
O
tla hla dipontsho hodimo mahodimong, mme o tla ba le mahlomola lefatshe le kgohlano dipakeng tsa ditšhaba, tsielego ya nako le ditshisinyego tsa lefatshe dingalong tse ngata. Le banna ba bolawang ke lefu la pelo, e seng basadi. Banna hangata basadi ha ba bolawe ke lefu la pelo ke banna.
It fulfills what Jesus said would be.
E phetha seo Jesu a boletseng se tla hla. Ke hantle seo a boletseng se tla etsahala.
And then as we could go home hour after hour on all
me e re sa tswela pele hora ka morao hora ho dima ba profeta botle ka mo ba profetileng ka letsatsi lena nae ke ke a etsa motho a ho sibuhudi. Na ko ya busiu kefe.
The Pentagon doesn't have the answer.
Sisole asina karabo. United States haina karabo.
Germany, Russia, none of them have the answer.
Germany, Russia hauli engwe ena le karabo. Science haina karabo.
Who has the answer? The watchman.
ke mang ya na le karabo sibuhudi se o di male rako se tswere karabo sibuhudi nako ya bosiu kefe
and the Holy Spirit is that watchman
me moya o halang ke sibuhudi se hlophisang batho se bulelang ditemoso tsetswa ngo modimo o beilwe jwalo ka sibuhudi re bona bakudi ba fola mahlo a fofetseng a tutubuluwa ditsebe dithibollwa dihlotsa ditsamaya ba shuleng ditho ba dutla go tlolaka jwalo ka gama go phethagatsa ke
eng ke
go gutla ga morena go petaganang le dintho tsena tsotlhe le ditemoso tsena mme batho ba tswela pele ba gatelela ka maatla ka mekete ya bona ya bile go fitlhela dinako tsa bosawana ba bona mme ba ferekane mme ba tantsha mme ba je ba nwe mme ba nyale mme ba nyadiswe fela jwalo ka modimo o boletse e tla etsagala ga o mokgwa o ba thibela gape ga e ba le ka tlhokomela mongwaeng o mogolo ona wa kereke go latela tshenolo tharo mongwaeng ona jwale e ne e le wona o fueng naledi ya meso pejana go gutla le shebe ka moo Esaya a neng a gema le lengolo ka teng ga itse sibuhudi nako ya bosiu kefe a re meso e yatla e ntano o ba bosiu eng meso e yatla empa bosiu bo fitlha pele go mafube
Anyone knows it just before the break of day.
Ine ile ing male mangwa tsiba bijana ho mafube fela di horeng ha letsatsi di akamela ho fifa la ofeta ka mo hukileng ha etsahala.
Oh my friends, listen to thus saith the Lord.
Amen. Oh metswalle ya ka mamelang hudi a lo morena. Hai ba lentemo wa ke le mohlanka wa hai ke pejana fela meso e hlaha le ba ka la botsu bona bo tshabea bo aparetse le fatshe ke pejana fela ho khutla ha morena Jesu ha o sa setse tshepo e fe ka ntle le ho khutla ha hai di tshaba di khahlano le di tshaba mme ba entse bosawana ka hara laboratori ya modimo ho fikela ba fumane matla a o phatlolana ba fetwa molora wa thomo
And they're wicked and they're unreligious.
Me ba khopo, me ba hloka borapedi, me ha ba tshwane le Kriste. Me se pio se le seng fela sa bona. Le morero ke o sinya.
And they are inspired by the destroying angel.
Me ba buduletse ke le nyelo ile timetsang le thewile le rumetse tsa le hodimo. Ho tla budulela banna bana.
Let me say in the name of the Lord Jesus.
E reng ke bolele ka lebitso la morena Jesu. Moya wa halang o rometse jwale ka sebudi hodima tora. Mme ha setšhaba se lla. Nako ya bosiu kefe. A na o kgathetse ke bophelo bo. A o kgathetse ke sebe. Na le kgathaditswe ke mapato le malwetse bo hloka borapedi ka nqa tsohle. Na bosiu bo ne bo le bolelele bo tepeletsa. Nako ya bosiu kefe sebudi. Are meso yatla na le bona khothatso
and the night also is coming
busiu le bona boatla busiu king shebanka mo Esaya aning ale tumelanong e phethaetseng le lengolo
and the regular course of nature always
ka tloelo ya tlhao ka mehla letsatsi le atamelang
congeals the darkness together and makes it dark
Le peta ha ya le fifi mo me wa fifala ho fifala ha ho lupile ho letsatsi ho feta na kong ifi ya bosiu ho bane le seri le atamelang ke lona le fifatsang
and it's approaching of the Lord Jesus now
make you atamela ha morena Jesu jwale ho hlaisang tsharelo ena ho dimale fatshe na ha ka bolela itla re hatse o di qala di hlaha Ha mi san hlotsa lona go bane tupolo ya lona e atametse
Palestine is a nation
Palestina ke sechaba ba Juda ba gutlile go tswa ka magalo ohle a lefatshe mme ba beilwe mo ho mona a etla jolo ka ha modimo o ba boletse
of the fig tree when it puts forth its buds
E tutel se tshwantsho ka sefate sa feiga ha se 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 hlaisitse meneko ya sona are Le muluko ona o keke wa gautsa o keke wa fediswa
It shall never end until all these things will be done. The generation sees the
Israel is always in the same
dream. What the father left the caterpillar
in, said Joseph. What the caterpillar left the caterpillar in, said Joseph.
And if you'll take notice, that's the same beetle. Each of those
things that is out of the tree is the same insect, only in a different tree.
And the same sin and unbelief
that starts to deal with the Jews, that Jesus was the Christ, that Jesus is the Christ.
And the prophet said,
the Jews Bajuda bakhutlela lehaile la bona moloko o okeke wa hlakulo okeke wa feta o fitlela dinthotsena tsohle di so etsahale.
Then I'll pour out my spirit in the last days, saith
God. Jwale ke mo ke ta tshela moya wa ka matsatsing a tatelo ho rialo modimo o dima bara le bara di baka me batla profeta me ke ta hlaisa meka.
The sick are being healed, great powers are being done by the same spirit. Ba ntse ba fodiswa
hontse o hlakiswa matla a maholo ka ona moya o kileng wa dula me wa gona o bolela Abrahama hore Sara o tseile ka phapusing ka morahae. Rentano o hweletsa sibuhudu nako ya bosiu kefe
le o itse
bosiu boatla shebang bosiu pele meso e atla pele entano o ba bosiu hape.
Just before the breaking out day, there's always one great light.
Nakwana pele ho ela. Ka mehla ho bewa lesedi le leng le leholo mahodimo.
And that is the morning star.
Milona ke naledi ya meso.
Ha o bona naledi ya meso
e ganya le ho eketsa ho ganya. Le lefatshe le eketsa ho fifala, le ho eketsa ho fifala.
And the reason is,
melebaka le ho ganya ho feta. Ke ho ba le lefatshe le lefifi ho feta.
And the church of this last day is called out in the election by its
Christ.
That's the
title
of the Bible. It
hid deep down in the heart.
Watchman, what of the night?
Sibuhudi, nako ya bosiu kefe.
What's going to happen? Here it is. Total annihilation is coming to the whole world.
Yena. Timeletso e felletseng e tla tlela lefatshe lohle. Empa pele ho timeletso, kereke ya Jesu Kriste e tla kena swibidong ho kopana le morena wa yona. Naledi ya meso e lokela ho etsa eng? Naledi e phatsimiswa ke eng hakale nakong eo ke letsatsi le atamelang? Naledi ya meso e hadimisa kganya ya letsatsi. Dinaledi tse ding di bonahala di fifala horeng eo.
All the man-made theologies. Oh, I would say morning star.
Oh, Nkariyalo. Dinaledi tsa meso. Chabang le bodisetse kganya ya Modimo. Bani le fifi la khitle ya bosiu le atamela ho aparela lefatshe. Le lefifi le opaneng ho dima batho. Empa meso ya tla mme dinaledi di tlameha ho hlahisa masedi a tsona.
Think of that horrible hour. That's a face.
Nahanang hora e nyarosang e tjametseng lefatshe lohle. Nahana tsharelo e nyarosang eo e tshametse motho e mong le mong ya sa bolokiang ka jeno. Di tshaba tsohle le dithaba tsohle, le masimo ohle le matlo ohle ao ba kileng ba itlotlisa ka ona, a tla fetolwa phofu, ho fetolwa molora wa seretse se tjhesang hape ka motsotswana ka ho panya ha leihlo. Empa ba ratang morena, ba nang le lesedi la naledi ya meso, bao ba beile maso a bona ho yena le hole le dintho tsa lefatshe le jwalo ka Paulosi a ngotse lengolong la hae le kwalang pele a tloa lefatshe o ne a tepeletse a tshwile a kgathetse o ke hlile ke tanela mothwana eo wa Mojuda ha a re ho se be motho ya ntshwenyang ke lwanne ntwa e molemo mme ke katile sebaka mme ke bolokile tumelo mme o tloa jwale ke emetswe ke moqhaka wa ho loka o morena moahlodi wa ho loka a tla mpha ona ka letsatsi lela ya ba o nahana ka dinaledi tsa meso tse tlang a re e seng nna fela empa le ho botlhe ba rata mohlaha hae o phahamisang dihloho tsa lona topollo ya lona e haufi sebohodi gobaneng pampiri e bolela taba e gobaneng mahlale a tshaba ho nka kgato gobaneng pentacon e tshaba ho hlahisa dintlha tsena gobane batho ba ka ipolaya mme ba lahlela tšhelete ya bona diterateng le dintho e be ho ka bothata ke bofe ke eng nako ya bosiu ke efe meso e yatla ke hantle hona hohle ho bolelang ke o tšhaba ha meso e tlang mme e ntse e hatella lesedi e hlahisa lefifi le letsho pejana fela lesedi le tšhaba ke thabile haholo ba mokreste ke thabile ha ke le sebohodi sa hae e mong wa bona ya eme lerakong a hweletsa itukisetseng o kopana le modimo o ba hore ya o kgutla hae e ntse e atamela mme lona mona kerekeng ena o seng hona e mong ha a le teng a sa kgodiseya gore naledi ya meso e hadimisa lesedi la yona pelong ya gago moya wa halelang o mogolo na o ka itukisetsa hoo goba go na le ketsalo e le nngwe e kgologadi e kileng ya etsagala e haufi gona jwale re eme dintsing tsa yona re shebeletse tshwantshiso e phuthulogang ke shebeletse difilimi hangata ka moo Hollywood le dibakeng tse fapaneng ba tlhophisang didrama tsa bona le ka moo ba thonyang dikgalala tsa bona le ding tsa bona jwalo le go di tlhophisa gofe le ka moo ba ba kwetlisang le tsotlhe pele go drama e kgolo ka metlha ke ne ke hlollwa go e shebelela mme ka tseba gore e ne e tlameile go baya maiketsetso dintho tsotlhe tsa maiketsetso di kopiditswe go tsama nnete dolara ya bohata e ke ke ya hlaha ya sebele e le sio moikaketsi a ke ke ya hlaha mokreste wa sebele a le sio molaetso wa bohata o ke ke wa hlaha wa mannete o le sio bosio bo keke ba hlaha letsheare le le sio ruri mme ya re ke sa ba buile ha ba tlhophisa didrama tsa bona ka nahana o re eme godimo kwana go tora godimo hlurong ya ntho efe lefatsheng lena mme re buile dintho tse pedi tse kgologadi go fellwa ke nako le go kgutla ga morena
Soon time shall be no more.
Haufinyana nako ha isa taba teng. Nako e tla fela. Le ho khutla ha morena.
And the Antichrist.
Me Antichrist o beile bafo ba hae mono. O hlophisitse bo komunisi. O hlophisitse mega e fapaneng. O hlophisitse bo kereke. O hlophisitse bo katoliki. O hlophisitse bo protestanta. O hlophisitse tsohle. O hlahisa pontsho e kgolo. Empa ke thabile haholo ha e le mo ntate ya lehodimong a le teng a beile dimelo tsa hae le yena bakeng sa drama ena e kgolo. E tla re ha Antikreste a bakenya bofelong bona ba ntho e nngwe le e nngwe esita le nako modimo o itukiseditse drama ya hae go phabisetsa kereke ya hae bo sa feleng dibakeng tsa nyakallo ya bo sa feleng mmoho le modimo ka sebele motlha mebele ena ya gale e soto e tla fetolwa mme e tshwane le mmele wa hae ka sebele o kganyang mme ho bolang hona go tla apara ho sa sweng mme re tla ema ka setshwano sa hae ka metlha bona lona ba shebang television lona ba mamelang sealemoya lona ba balang dikuranta lona ba ratang ho utlwa ditaba mme le ipotsa hore e be taba ena ke eng mamelang lentswe laka meso e ya fitlha ho ntoo ba bosiu meso e tlela bao ba itukisetsang meso mme bosiu bo tlela bao ba sa itukisetsang meso modimo o tye o lukisa dipelo tsa rona ka jeno.
Shall break eternal bright and
fair. Ani mi so etla chaba ka bo sa fele bo ganyang le bo gaba. Me jwalo ka se roki se boletse. Ba ghetwa ba hai ba tla puthehela mahaeng a bona mose o sebaka.
When the roll is called up yonder.
Mabiso ha balwa ke tla ba teng.
Let us pray.
Are rapeleng.
In this hour of gloom over the earth.
Horeng ena e aparetseng ke tsharelo di malefatse le tsinyeo le hlakoreng ka le morena modimo ria
we just cannot express how we feel and the
are gone o hlalosa maikutlo a rona le tebo le motlotlo dipelong tsa rona a ile mo Jesu Kriste a thewile ganye me a etswa motho ya jwalo ka rona o a hara rona me ya ba o shwela di bitsa rona a tla ka tsela ya paradise me anka me ya elitile go khaka mata ohle a moya a o tia bolosi a neng a tlamile lefatshe ka ona me a phunya motshoporo e le gore mahlasedi a lesedi la mohau wa modimo wa bosafele a tle a tšhabele ba ikemiseditseng go le amogela.
That man everywhere.
Modimo abela ka jeno hore batho hohle ba potlake ba phakitse ba kene mmuso go bane haisale molaetsa o le mahlonoko potlakang potlakang letswe lenyelo ile boletse Sodoma ke sitwa o etsa letho pele o nyolohela kwano morena abela hore le ya molaetsa e le wa mohau le wa maatla le wa lerato fela ibe molaetsa o mahlonoko.
Grant, Lord, that man may
abasena morena
and receive Christ
ka pele me ba amole Kriste me ba tlatse ka moya o halalelang
go bani
Jesu witse ba o ileng ba modimo ba utlwa mantswe a modimo ba ke batle me ba bakele dibetsa bona ba kolobetse ka lebitso la morena Jesu tshwarelong ya dibetsa bona me ba tlatse ka moya o halalelang.
Fix their soul.
O lukisetsa meya bona boemo bo kereke ya pele e neng e le ho bona. O tla ba jwalo le ho kgutleng ha hao. Re leboha molaetsa mme re rapela hore o tle o hlonolofatse morena. Molemong wa dipelo tsa rona. Re sa o emetse ka lebitso la Jesu re a rapela. Amen.
One by one we'll gain the portal there to dwell with the immortal when they ring those golden bells. Don't you just love him?
Nah, le morate fela. Jwale molaetsa o fitile ha re mo humameleng jwalo fela ka moya.
He's hearing great stern words.
Fela o teng mona mantse a maholo a thata empa ke nnete ke a bolela ka lebitso la Kriste wa tamela ha letsatsi ha e ba le ntlhompha ke batla sena. A re phahamise matso a rona fela. Ere a sa letsa hape ha re tshwaraneng ka matsoho le motho ya haufi le wena.
Sweet forever, just be one.
When the king he reached that shore by faith.
Bolelana le mojaji ke thabile haholo ba le wena.
What is it? It's a glory, hallelujah. All sweet forever. Just
beyond the shining river.
When they bring those. That just brought something to my mind.
Si satwa ngoposa ho.
Mohatsa
ka morao mmane o santse a hopola hantle.
Ke
ka fuwa monyetle wa o etela kereke ya gale ya Pisga. Si tsisa bebele sa California.
I had one night service with them.
That's ka ba tsarela tsebeletso ya bosiu bo bong. Yona ke matla a gale a tshimolo. Ke se baka se setle ha kakang. Ka kopana le modisa Moena Smith. Le a tsiba batlanya pampiri. Ba thusa ha ba buti monehelo tsohle di lokuluile me se ile di limotse ka ba mashume a mahlano le ho hong ba le teng ine thewe ke ngaka ene e holofetse e tlile California ho kopa thuso ngaka ya ke ke wa hlola o yetetswa letho ya holwa ine ile mufu ngaka Price ka ba motiemo ya ile a mo rapella o dimo ka papusing ho seng ho ha fumana dipeto le ya ile dife ka tshebeo le gateng leo ho ha o bulele letho.
He started out, he said, somehow
I believe. I
when he started to stir off of the curve,
he
established the
pinnacle. The other night I was there preaching,
and after
the camerao, meu ba molaetsa o fete to emu ya etsahala into tse pedi tse o kineng ke so di bone pele bo pilong baka.
They wasn't just a bunch of people who liked to make a lot of noise.
Ine se se hlopa sa batho ba ratang ho etsa le rata le leholo fela. Ine se fela se hlopa sa batho ba dutseng ba omeletse. Ine le batho ba tlatsitsweng ka moya. Mme ke ile ka thabela kopano eo e ba batsehang. Mme itse hare
just before I was going to pray for the sick.
Napoana pele ke tla rapella bakudi. Ba tala ba bina le thwana le monate le ka leo.
I stood and I was amazed.
Mika ema, mika hloletse.
Something going on here I don't understand.
Una le ntweetsa la mona ha ke utlwisise.
Ka mamela ha.
Mika utwa di hlopa tse pedi tsa mmino.
Ka.
Ho so ita mele be le teng.
Mika
si sinya hlo, mika ile ka di tsebentsa ka hape. O ho morena
di
ka ba modumo o neletsanang o tswang kwaring ena mona di utlwa o mongodimo mona hodimo kwana hodimo di gabeng kwana ka re e tshwanetse e be e le hodimo mono ya ba ke tswa sekoting sa badisa hodimo mona ho ya sekgutlong sa dikwaere e ne e le hodimo mono
mme
ka re ho mohatsa ka kare na utlwa ntho eo moratuwa a re keng ho a itse di organ bread kare. Na utlwa ntho eo are e nkile ka e utlwa hang pele bophelong baka ya ba ke fetela ho moena Agan Bright. Na utlwa ntho eo e bohle ba ne ba inamise dihlo ba ntse ba bina o kare mohlomong ke batla ho ikgodisa ha ke batla ho belaela empa morena ha e ba ke le paki ya hao ha e ba ke tla ba sebuhudu ke tlameha ho tseba seo ke buang ka sona ke lokela ho ba le bonnete ba taba ena jwalo ka phodiso ya kgalalelo ha e ba ke sena bonnete nkeke ka bua letho ka yona ha e ba ke sena bonnete ba hore hona ke ho kgutla ha morena nkeke ka bua letho ka yona ke tlameha ho ba le bonnete ka kgutlela sekoting hape e mo le e mong a inamisitse dihlooho tsa bona mme memo ya aletara batho ba bangata ba beha matsoho a bona festereng ho tla ho kreste mme ba ne ba bina itse ha ke fihla tlase mona ka re morena ho keke ha ba jwalo batho bana ba binang tlase mona e ne e le batho ba tlwaelehileng feela empa bana hodimo mona e ne e ka re ba mmalwa mohlomong ho ne ho bina dikete tse pedi kapa tse tharo mona empa ya ka re dikete tse lekgolo hodimo mono mme e ne e le amang a mantswe a monate ka ho fetisisa a soprano e phahameng ruri mantswe a kang a basadi ke ile ka mamela mme ka thuthumela feela ke ile ka tjhetjhela morao hape motsotso feela ka mamela ka nyolela hodimo kwana ho kgutla hoba bana ba sa phetse ho bina ka moya ke ile ka mamela hape e ne e se lentswe lena ke ne ke kgona ho ba utlwa tlase mona lentswe la mofuta o mong mme lena hodimo mona e le lentswe la mofuta o mong itse ya tshebeletso e tswa ka bolella moruti ke utlwile ntho e makatsang gore e ne e le emoena Branham itse ke utlwile a mantswe a soprano a basadi ka mantswe a kwetlisitsweng haholo a ratehang ka ho fetisisa a utlwileng ka utlwa bophelong baka godimo ka mono a re e utlwiwe hangata mona moena Branham ke ne ke badile ka mme wa kgale oo ke lebala lebitso la hae jwale ya neng a tlwaetse ho rapella bakudi mme bosiu bo bong ho ba modisa a kwale thero ya hae mme e monyenyane a theoha ho ya rapella bakudi o ne a dikilwe ke bana ba bahlano kapa ba tsheletseng ho yena mme o ile a ema a mamela mme ke mofumadi Woodworth ether ha e ba lona bohle le badile buka ya hae mme a utlwa a re sehlopha sa mmino se binang hodima mmino o ka hara kereke oba mantswe a thole tlase mona wa tswela pele ho bina le a bona mme ka ema moo mme nakong yona eo fela morao kwana morao ho moao na le bona hlopheho eo ka ho phethahetseng jwale ke dumela ho bua ka maleme ke dumela e le neo ya modimo e ka hara kereke ke kgolwa e sebedisitswe hampe jwalo ka mangolo a mang ha sebedisitswe hampe empa ya sebele e teng ee mme monna eno a phama ka morao ho moaho morao kwana mme a bua mantswe a ka ba mane kapa a mahlano ka puo ye nngwe tjhe e seng fela e ne e le puo e itseng o ne o ka utlwa bohle ba ne ba kgutsitse mme ntho e nngwe ya nkarubetsa ha ke eso fumane phetolelo bophelong baka mme ha ke aka ka e sebedisa mohlang oo hoba ke ne ke tsuile dintho tseo ke tsa modimo molemo ke o sebapale ka tsona mme ntho ya re ho nna moruti o tla rapela thapelo ya tumelo ke ile ka tlameha ho ikwala molomo mme ka shebella mme ke ena e tla hape le kubu le tlang jwalo mme la re modisa o tla rapela thapelo ya tumelo ke ile ka nahana morena ha ke na dineo tsa ho fetola yaka ke ho rapella bakudi ka hona ha ke na dineo tsa phetolelo mme ka boela ka ikwala molomo mme ka ema ka kgutso mme hang fela modisa a ema mme a qala a rapella bakudi oo ke modimo malwetse a ile a fola hodima moaho hohle ke eng meso e hlahang ho sa ntse ho setse lekala le lenyenyane le se ke la tshwenyeha modimo ha o eso dule ka ntle ho paki ke tshepa jwale hore mohlolo o itseng o moholo nna e nngwe e ka tswa e se ka lentswe la lenyoloi empa e be ntho e tla dumela moetsadibi e mong le e mong ha e ba ya jwalo a le teng ka moahong ona ho tseba hobane bosiu bo ntse bo eketsa ho fifala le ho fifala ho feta hodima lefatshe le botsho bo teteaneng empa ho kgutla ha morena ho atametse ho etsang hoo mme jwalo ka sebohudi sa hao nka re meso e atla itukise lona dinaledi tsa meso le phatsime ba bakae ba ka ratang ho hopolwa thapelong e kwalang pele re tloha hamisa letsoho la hao fela modimo o ratehang o bona batho ba ba phahamisa matsoho a bona mme ba hlile ba tiile ka ketso ena bongata ba bao ba ba tlisang dikuranta ba ile ba batlisisa borafilosofi dibuka le dingodilweng tsa dintho tse fapaneng empa kwana ha ba fumane karabo empa ke ena e fitlha hoseng hona ka bebeleng meso e atla ho nto ba bosiu hape mme re a rapela modimo hore o tlo hlonolofatse motho e mong le e mong mona ya phahamiseng matso a hae mme o tseba se ka mora letso leo le phahamisitsweng mme morena ke a dumela hantle hona moo ba dutseng teng jwale
divide to them their
ore modimo motlala hohle o ka ba arulela le fala moya o ba o batlang horeng ena abela emo le emong morena ka ba kala lentswela hao le takatso ya bona le ka ba kala tshepiso ya hao e halalelang e kekeng ya hlulea
may they receive that which they raise their hands for as I offer this
ba fuwe seo ba se phahamiseditse matso nna ke sa ba hlahisetsa thapelo ena ka lebitso la morena Jesu ba ke ba e amohele amen
God be with you
modimo abe le lona
now we have just a little time for the now we're going to pray for the sick
re sana le nakwana fela hona joale bakensa joale re tlo rapela bakudi ke thabile haholo ho tseba hore tshepo ya bakudi e sa le teng
I'm the Lord who forgiveth all of
Inna morene ya tshwarela magopo a lona ohle. Ya fodisa malwetse a lona ohle. Mme nna ka mohlolo, jwale ka o yetsa etse fela. Ke ile ka susumetswa na ka onang e fitileng. Nga mme e moshe ya robetse ngodi ma stretcher a sena.
And she is a victim of
Mickey e hofu ya lefu la Hodgkin. Mickey dumela eo e le mme wa hae ya dutse mona le yena. Ke hlile ke kgotse e ke hantle hore mme enwa o ne a mpolella ka ngwana wa hae mme ke ne ke leka ho mo kgothatsa mme ke memo fela hape ka mora molaetsa ona ke utlwa re poloko ke ntho ya pele phodiso ke ya bobedi phodiso e ka tiisetsa ho isa bofelong ba bophelo ba hao dilemo tse ngata e ka tshwa e o fa thabo le nyakallo mehleng ya hao lefatshe mona empa e tla fela ka ya hao lefung la hao empa moya o pholositsweng o ruile bophelo bo sa feleng ha o ka ke wa timela kapa ha o letho le ka o amohang ona o kene dibukeng tsa modimo ho tsoswa matsatsing a o qetela ntho e kgolo ke ntho ya pele pele ke mmuso wa modimo le holoka ha ona dintho tse ding di tla ekeletswa ke rata fela ho ntsha bopaki bo le bong ba phodiso ya lefu lena le tshabeyang le jang mosajana enwa mme e ka ba nakwana e fetileng ba ka tswa ba le teng hoseng hona ha ke fihle mona gafetsa ho tseba hore mang ke mang bongata ba lona ha ke le tsebe empa ho ne ho ena le ngwanana mona sekolong sa rona se phahameng mme a jewa ke lefu lena la Hodgkin ya ba o iswa ngakeng mme o ne a tswa makhutsu a maholo ya ba banka lekgetswana la lekhutsu lena ba le romela ho fumana seo le neng le le sona mme la kgutla lefu la Hodgkin le kekeng la phekolwa mme mme a sa batle ha ngwana a tseba bothata bo mo tshwereng mme dingaka tsa eletsa mme ho mo lesa ho ya sekolong ka hobane a ne a saletswe ke matsatsi a badilweng fela ho phela qetellong la tshwarwa ke pelo mme lefu la Hodgkin ke mofetse re tseba hoo ka sebopeo ka hoo ba kgutlisetsa mosetsana sekolong ho mo lesa ho shwa
and she called me up
me wa hai aferekane me antete tsa mohale le hore ke batla ho motlisa empa ha ke utlwisisa moena brand melenya hao ya thapela
many time you call out the diseases when you have the
hangata u bitsa mafu ha o kene tla sa tshusumetso ya moya are nao ka ba mosa ha kalo ha ba moya halang u ka senola taba efe ka ngwana ho se bui be kare ha ke nahane a ne a ka e senola haeba a ne a sa batle ha e tsejwe kare ha ke nahane jwalo mme mona tabernakeleng ya ka ke ka suwelo ke tshwarang dikopano tsa mofuta oo kare ke rapelela bakudi fela mme mofumahatsana a kena moleng mme ka botsa mme a o mokreste na a re tjhe a re na ngwanana ke mokreste tjhe
I said, that's a terrible way to go out of the world. I said, you'll never see her again.
She doesn't have condition.
So when
you are in the
room,
the room,
well, I said, what be, if you
kar,
don't get all
of them? Haiba usaluki,
are you
kreste?
A Christian? She said, no, sir, I'm not.
I
said, kar, if you don't get a Christian? Kreste. She said, I would.
Are,
nkarata
jualo.
And I said, would you give your life to Christ? She said,
me abulela
and I remember
the
Lord said
she would do. Which I
baptized
you in the Lord. Itzu, pray for the young girl. Itzu, urapela ngwanana e munyinyane.
Time went on.
Mina ko ya nna ya tsamaya.
Miketolong
wana na akala a hlapuelo. Ka moramatsatsi a se makai. A sa tsebe botata ba hae.
And after a bit they took her back for examination.
Mika borana kwana ba mogutsetsa morao ya hlahlozwa. Me ha ba fumana le mohlala wa yona ho ha.
Bona le. I don't like to speak swelling things about people.
Ha ke rata ho wa ditaba tsa boikakaso ka batho empa ke rata ho tshepala ho batho monna o temo tse mona o a tsebahala miki monna ya gabane wa mo kreste o senjwalo e ka be e se motikone wa kereke ena ke bolela trusty ya kereke mi o tenjwale mi o ile a ipelesa boikarabelo ba o beya ngwanana e o leisa dilemo ha morao dilemo tse pedi kapa tse tharo ha morao mosetsana enwa Asi a ketile sekolo me ankane le moshanyana.
And I met her on the street.
Mika kopana le yena strateng ka tsatsilele me o ne a thabile haholo. Me a paka tlotliso ya matla a Jesu Kriste. Ho ba ba mmolele seo e neng e le sona.
The girl's married. She's got children.
Ngwanana o nyetswe o na le bana.
She's living happy.
Me o phela ka thabo.
And her father comes to this man.
Me ntatae o etela setsa sa kgwebo sa monna enwa o kuta moriri wa hae. Nemung hadi egan mona isale a ipapishe le yona na koyo mengwanana o phitse hantle o hlapuetse
and that's been how long brother Egan several years ago hasn't
me ho se o fitile na ko e kae moina iga ho se o fitile di dimotse mmalo ha o jwalo me wa pila ka jeno ka bo paki bo re modimo o forisa le fula hojikin
oh it's so good to know that in the
oh, hour we have a that refuge is Christ. Amen.
I want to report just for the
to the rest
a little something in the meeting
that just happened.
The Lord was so good as you were in the rest as I went
with
Father the Lord was so good as you were
in the rest of the
meeting. And while we were at Tulsa,
Subuke, Kineketa, Kita Bua Hobani, Kineketa Sorakopanoti, Empa Bareri Banabaturi to Selotetti, Akiaka Sorakopanunabun Eu, Empaka Feta Hulata Muena Agan Bright, Omonka Fetela California, Nalamohaza Kali Joseph Emuniani, Nemusumbo Rafisha Morao Napu, Kaukusis or Oral Roberts, Letomi Osborne, Banabata Rera Musumbo. Mwena Agan Bright a letsa di hotel ho re batla mo re leng teng le hore tsewa o tle hantle kopano ya ba o a fihla yena le Mwena Sanmore ho ra kgwebo ba ba Kriste mweta pele wa gaolo e mani Minneapolis ba tla ho nna mme ka kena mme ba ne ba se ba ntse ba e ja dijo tsa mantsibuya ka phapusing ya Mayo ya ballroom sebaka se seholo o ra di milione ba ne ba dutse ka mono mme le tseba ka monka ikutlwang ho kena sebakeng se kang seo ke sa tsebe le ho sebedisa dithipa le difereko tseo ba di beileng tafoleng empa ke ile ka kena ka hare mme ya re ke sa kena Oral Roberts o ne a ntse a rera mme o ne a rera ka ho kgapatseha ha bophelo ho kgapatseha mme a ntse a bolelela borakgwebo ba Kriste
Jesus caught the fish ore
Jesu o ile a tshwara dihlapi a di kenya ka hara matloa mme difeta tseo ba neng ba ka di sebedisa mme Moena Roberts ke sebui se sefutho jwalo ka ha le tseba Me ar, bongata ba tsona bolekani bohle. Me ar, jwale ke aha e tempele kwana e ka jang di million tsa di dollar. Hore ke hailwe ka mabule o mosweu. Me ar, ke se ke batla ke le bohareng ba yona. Me ke ntse ke fellwa ke matlole. Le hore ya ba ke fetela ka ngalo strata tsa tsilele le ho sheba. Me di abolosi ar, wa tseba ke batho ba tla feta bare. Kinto e entsweng ke Oral Roberts. Are ya ba ke re ho di abolosi. Empa ba tla tlameha hore Oral Roberts o likile. Ke taba e ntle eo. Me ya ya ba e dula pelong ya rabanka mona
motseng.
Ya ileng a nkadima bonyane didolara tse dimilione tse pedi bankeng ho phethela moaho. Dibanka ha di etse jwalo le tseba seo.
And he said that Mayor, certain businessman
Rabanka o dutse mona hona joale
are ba ke batlo di tsala bitso la hae ba ne hantlentle ha se se to sa batho ba evangeli e tletseng
empa hore o di mona le hore ha ke na hane abile a ipolela hore ke mo kreste empa hore to ile a smetsa pelu ya hae ya ba o ntumela o fumana tshelete hore ha ba batla ho ema hore a ka etsa ho empa ha ke batlo swabisa monna eo monna ema hore ha ke hlajwe ke dihlomong ha di Roberts me a dula fatshe ya ba ke ya kena mme ke dutse fatshe ebile moena Roberts hang hoba a qete o tloha a ntsikutla ka matsoho mme a nkopela ka diphaka tsa hae mme metsotsong e mmalwa fela ke hona efile batho ba bangata ba fihla le a tseba ba bua re sa ntse re ja ba batla dikopano le dintho tse jwalo le bareri ya ba Demo Shakarian wa ema ke mopresidente wa kgaolo ya banna borakgwebo ba evangeli e tletseng mme a ema le hore wa tseba ke utlwa ke etellwa pele hore moena Branham a rere bosiung bona molaetsa wa ho qetela tjhe ke ne ke sa tsebe seo nka se buang mme a qala a bua ka banna ba dutseng ka mona hore enwa ke seketekete ke kopane le yena kajeno ba mpolella ba re maboloko a mararo kapa a mane a motse a Miracle Miles ke thepa ya bona boradimilione milione le boramakgomo le jwalojwalo mme ebe ke ne ke tla reng kopanong e jwalo empa le a tseba ka mehla molemo ke o mamela ka hoo ya ba ke ema ho bua ka bokgoni ba ka bohle mme qetellong ya tshebeletso ke taba e tswileng taolong ho memela a le tare tulong e jwalo ka eo empa le a tseba nkile ka mmemela a le tare ditshebeletsong tsa lepato ka hoo ke ile ka nahana mona ke monyetla o motle mme ka mmemela a le tare mme banna le basadi bao bohle ba ruileng ba tla ho morena jesu mme ba neya morena dipelo tsa bona ke ile ka hlollwa ke radimilione e mong mosadi wa radimilione ka katibanyana ka masiba a majabajaba maphakong e ka tswa e mo jele didolara tse lekgolo le meokgo e theoha marameng a hae o ile a ntshwara ka letso a re moena Branham pelo ya ka e susumeditswe a re ke ne ke nahanne hore ke mokreste ho fikela jwale a re ke batla ho sebeletsa morena mme ka re ke a o leboha mme metsotsong e mmalwa ntho ya re ho nna rapella bakudi jwale ka nahana otšhe nke ke ka etsa jwalo ke se ke sitisitse lebala le leholo lena la bolorumo ka hoo haeba ke rapella bakudi ba tla nkuka ke hlile ke le lehlanya ka hona ka nahana ruri morena o be a ke ke a mpolela seo mohlomong ke mpa ke rwaleile ka hohle ka lebaka la ditshukulo tsena ka hoo ke tla tloha ke dule fatshe mme ka theohela tlase mabapa le tafole ya sebuo tlase ana ntlheng mme ka dula fatshe le moena Jack Moore o dula mono ho koka mme ka kgutlisetsa tshebeletso ho mopresidente Monghadi Shakarian jwale itse ha a ema a re wa tseba keng o modimo o tshwanetse a ba ile a mo ama lehetleng a re ke ikutlwa ke etellwa pele hore moena Branham a kgutle ho rapella bakudi ka nahana o hantle fela mme ka ema ka ba bolella mme ka re ke ikutlwile jwalo mme ke rapela modimo ho ntshwarela empa molemo ke ya motho a angwa le hona le a tseba hore tsebisa mmoho hore ke tshebetso ya moya ka hoo ka re jwale phodiso ya kgalalelo ha se o ama tshila ha se taba ya boinahanelo fela ke wona modimo o pulositseng batho bana bohle nakwana e fetileng ke wona modimo o fodisang batho bohle ba leng teng mona ka tumelo e pala fela ho dumela ho ona ka re le a e dumela mme jwale sepiri ho kereke yaka jwalo ka ha le tseba bosebeletsi ba ka bo a fetuwa mme oo ke phetuo e kganyang ha kakang Oh, Ohle le hopola mantsi a o isale a pitwa. Mina kwa lena go ha yetsa hala, ho etsa la ntho engwe. Ha ke qala ke bua ka taba eo. Impihlela, impihlela. E re o thaba ena. Obaneng o etsa tshe jwalo. Ha isale ile tumelo. Ntho e fe itla ka tumelo. Tumelo a se ntho e o e fuduwa. Tumelo ke ntho e o nang le yona. Me ka nahana. Ha iba. Ha isale ke swabela tumelo ya ka ka batho. Le ya kwana morena a bile molemo. O bontshitse dintho, o bolela dipono, tsohle e sale diphethaetse. Lona batho le tseba seo, ha se motho, ha se monna, ke Modimo o e etsang. Mme setshwantsho sena mona, ka moo se gautseng lefatshe lotlhe, tse e leng Jeremane. Mme mona diveke tse mmalwa tse fetileng, baeti ba mona ba ka tshoga ba iso se bone le ka mohla. Ba tshwere se seng, ke se fumane lapeng, ke pono a tlhakore ya morena Jesu ya emeng ka mora moo ke neng ke eme teng. Mme matsoho a hae a phuthulutswe, mme maleme a mollo a fofa letsohong la hae, ke ntse ke bua ka sehlooho seo. E re o thaba ena, sutha, mme o sa belaele pelong ya hao. Ompa o dumela, mme re se tshwere, ke ka technique, ka mebala ya kodachrome, mme ba se tshwere lapeng jwale, mme ba ntse ba etsa, se hlahlobilwe jwale ke mahlale, le jwalo jwalo, le dilaboratori, se tla lokolwa haufinyana, se seng, seo se etsa hore di batle di ba tshelela jwale dibakeng tse fapaneng, tse katladitsweng. Sena ke sa ikgethang ka ho fetisisa hara tsona tsohle, ha se so bonwe le ka mohla, ke tseo ditedu tsa hae, ponwa hlakore ya sefatlhego sa hae, matsoho a hae a phuthulohile. Mme ke ne ke eme hantle ka hare ka mokgwa ona, le moo a beileng matsoho a hae, ha o bone le sebaka sa ka ka mokgwa oo. Hlooho ya ka e nto ba maoto a ka hodima fuluru, hlooho le maoto fela, dipheto ho neng ho setse. Le a bona, mme o eme a phahamisitse matsoho a hae ka mokgwa ona, mme ka ntsha matsoho a ka ka mokgwa ona, ke rera hore e re o thaba ena. Mme nakong e batlileng ho ba yona eo, ntho ya etsahala, mme ba ka tlatsa setshwantsho sa yona jwalo, mme e ne e le seo. Ka morao, ka mebala yohle, mme Modimo o moholo, ka moo Modimo o hlophisang ka teng, seroto se seholo sa mehaladitu ya kala, se dutse haufi. Ke mohaladitu wa pula, mme o fumana opi ya mokae, ho tswa ho mehaladitu, ke hantle. Opi ya mo eo Modimo a nang le yona ke efe, kgotso. Opiamu e o lebadisa mathata ohle a hao. Batsubi ba opiamu ba ipolaya jwalo ka opiamu eo. Modimo o na le opiamu. Amen. O kokobetsa bohloko bo bong le bo bong, ho fodisa malwetse ohle, ho tlosa matshwenye ohle. Ha fela re ntse re phefumolohela ka hara opiamu ya hae, re dutse kgotsong. Mme seroto se seholo sa mehaladitwe se beilwe hantle ka pele, moo ke neng ke bua teng hodima kalana. Mme ke ile ka rapela bakudi mane Tulsa, mme ka theoha fela mme ka tswa. Mme metsotso e ka bang leshome ha morao, ha ke batle ho bitsa lebitso la moefangedi, empa mosadi ya neng a tshwerwe ke ramatiki ya mokokotlo, ya neng a sebeletsa moefangedi enwa, e ne e le setsibi sa stenografo, mme o ne a tlamehile ho ngola ka mokgwa ona, hoba diphaka tsa hae le mahetla di ne di tlamilwe. O ile a ngola jwalo. Mme enwa, moefangedi enwa e moholo ya tsebahalang mono Tulsa, a mo hirile mosebetsing wa hae ho mosebeletsa. Mme a qalella ho theosa ka holo, mme hang-hang matsoho a hae a lokoloha, mme a qala a tlola a hoeletsa. Ho fihlela a ile a hapa maikutlo a batho bohle hodimo mono, mme mosadi eo ya ratehang a itiela maotong a hae le ho phahamisa matsoho a hae le ho oba diatla ka mokgwa oo, kganya ya Modimo, hoba Modimo o ne a mo lokolotse metsotswana e mmalwa fela ka mora thapelo. Mme ka nyenyelepela ka hare ho mamela le ho bona seo a neng a se bua, a re, ke ne ke theosa ka holo fela. Mme ka re, be, ho lebuwe Modimo. Mme ka reteleha ka qalella ho tsamaya ka tsela e nngwe. Mme ka utlwa tlase kwana mono. Ka bona baetsadibi bohle ba matha mmo ho bona hore molato e ne e le ofe. Mme monna ke enwa o ne a dutse fatshe. Moena Gardner, yena monna ya mphileng sutu ena. Bongata ba lona le tseba Moena Gardner. Moena Gardner, Binghamton, New York, morekisi ya kgabane wa Oldsmobile wa dilemo tse tharo tse fetileng. Ba rekisitse dikoloi tse ngata tsa Oldsmobile ho feta monna ofe United States, mme o fofa ka sefofane sa poraefete. Mme nakwana e fetang selemo, lebitso la hae ke George Gardner. Mme yena, mofufisi wa hae ka sebele, se ne se fofa se le seng, mme a wa le sefofane, mme a pshatleha mangole, maqaqailana a hae, mme o mo le maoto a hai di ne di sataletse mme o ne a tsama ka mogwa ona mo fufisi wa hai.
And he was present when the prayer was made.
Mme o ne a le teng mo hlathapelo e neng e etswa mme o ne a tswetse ka ntle ho holo mo mokete o neng o le teng mme ba ne ba mo fumanetse phaposi e haufi hape e le hore a se be le bothata ba ho ya pele le morao mme bopaki ba hae e ne e le bona o ne a ile a ya phaposing ya hae le ho dula fatshe ebile e se mokreste mme a re ka mokgwa o itseng ke dumela thakanyana leo le lefatla le rerileng hodimo mono bosung bona mme a re o ile a qala a bona menwana ya hae ya maoto e qala e sisinyeha mme a tlola a ema ka maoto a phetse ka botlalo go ema ka ntle mono a tlotlisa modimo go ema a ntse a phamisetsa maoto a hae godimo le tlase jwalo le ka mahlakore a maoto a hae le ntho e nngwe le e nngwe go pakela kganya ya modimo fela gang gape pele re rapela bakudi ke ne ke dula le moena Agan Bright le motswalle wa ka wa sebele Leo le Jean ba tseba seo mehala e leng sona mohala o ne o duma mme moena Agan Bright a arabe mme le a tseba o ke ke wa ba hohle empa ha etsahala o ile ha etsahala gore ke phamise founu ke dumela gobane tsotlhe di sebetsa ka pabalo ya modimo na ga le dumele jwalo go dumela e le lona lebaka leo morwetsana eno a leng teng mona ke dumela e le lebaka la lona mona kaofela ke dumela e le lona lebaka la ka mona gore re kopane mmo tlotlisong ya modimo ka lebaka le itseng gobaneng re tsamaile godima ditsha tse letseng letlhwa go fitlha mona go seng gona ya ba ke phamisa mohala goba moena Agan Bright o ne a se ka phaposing mme wa re ke rata go bua le moena Branham ka re ke nna moena Branham e ne e le monna wa mo Spanish a re monghadi ke a tseba ga e utlwagale nka rialo go botsa potso eo ke tla e botsa a re nka nagana ka moo batho ba hulang ka teng le jwalo-jwalo empa gore ke morumo wa Mexico le gore morao godimo mona ke dula mona La Crescenta mme ke sa tswa utlwa digoreng tse mmalwa tse fetileng gore o ne o le motseng le gore ke gotlile le lesea laka go leka go le isa go wena kapa moena Roberts kapa ba bangwe ba baena ba rapelelang bakudi mme ya re e re ka e le lesea laka tumelo yaka ke a golwa e sale e batla e fokola a re ngwana wa ka ga e seo qete dikgwedi tse nne mme o bolawa ke mofetsi mme ntho e itse go nna e ya go lesea leo be ka re monghadi ke tla ya lata moena Agan Bright mme o tla mmolela mo ngwana a leng teng ke tla kopana le wena ka go o lata ka lata moena Agan Bright mme o a mmolelela ka go ra kena koloing ra theoa mme ka kopana le mogatsae e monyenyane mme e ne le mo Mexico le a ane a sa bone a le jwalo lebala la gae le ne le le lesweu le edile empa e ne e le mo Mexico athe ma Mexico hangata a moriri o mosehla gobane ba dipakeng tsa maspanish le maindia mme maindia a mang a teng a masehlana fela bosweu ba lehlwa mme gape mosadi wa gae e ne e le mofinish e le mosadi ya mosehla ka nnete ya mosa gaolo mme ka ya sepatala le ena go bona lesea la gae itse a ke kena papusing ba ne ba le robaditse mabapa le ntlogolo ya baoki gobane leseanyana le dikgwedi di nne fela mme le tlaile le ena le ditlhagala megareng e neng e rurugile bonnyane ga kalo go tloga sefatlhong sa lona ka mokgwa oo go tomoloa jwalo fela mme dingaka di ne di lekile go moetsa kalo mme maqebagadi a tibileng a ne a seile mmetso wa gae o monyenyane ka magotlhe ga yaka ya e emisa fela ya tshwaetsa leleme la gae mme megarenyana ya lone a leketa jwalo mabadi a lone a ne a tibile agolo mme le lengwana la lona molongwana o batlang o se mokalo mme leleme la gae le ka ba lekalo le rurugile le goromegetse ka ntle bogole bo bokalo le se le leletso mme le kata phefumoloo go tswa dinkong go theola tlase ga le ne le rurua magalapeng a lona mme etlile ile ya gaola phefumoloo ya gae go tlala mona ba ile ba lokela go phunya lesoba mmetsong wa lona mme wa kengwa phalanyana ntho e kang lekotikoti le tšhitšana mmetsong wa lona mme matswana a lona a ne a bofilo tjena le tle le se kgone go ruta phala eo le ne le ka bipela
And the cancer dream.
Mme mofetse o ntse o hlotlela. Mme mooki o ne a tlameha go ema gono ka ntshwana e ka hlotla mofetse ka phala. Go seng jwalo le ka bipela lašwa.
And the father walked around to the bedside and he said,
ntate a pota ka kwana ho bete miari Ricky nchanyana ya ntate are ntate o tlile le moena Branham ho rapella Ricky ane are nchanyana ya ntate moya wa ka wa ntluela fela ke sa kgone e mamela o feta ka tlameya fela o itshitleya ka lephako la bete nchanyana wa ntate mme mothwana eo le a ne a le motšha a kalo o ne a tseba ntatae mme a qala a hwešetsa jwalo ka matsohana a lona jwalo mme a leka o phathatsa thakanyana leo hlohong leseanyana la batho le hlaile ka maemo ao ke a ke sa kgone o bua fela kampa fela le a tseba o tlala haholo ga o kgone o bua letho ka sheba fase ka bona matswana ao a hlaile tlasa ditshietso tseo tse golo le o etsa lerata le molodi mme ka nagana a na a se ntho e haulang eo mme o baki batla ke iphumana o fumana go lekaneng o nana nto e itseng ka nagana jesu na o bolela gore o thabiswa ke o bona ntho eo
ga ke kgolwe
ke mpa ke sa dumele fela gore o tlotliswa ke leseanyana leo le mahlomoleng a makalo go ke ke ga ba jwalo fela e ka re nna moetsadidi e nketsa jwalo e etsa gore ke ikutlwe jwalo ka lesea leo ebe e ka etsang go wena mohlodi wa mehauhelo yotlhe e tlameya go etsa eng wena mme le jwale ke ne ke so bui mantswe afe o ne a leka o le bapadisa o le kokobetsa mme mmejana wa lona o kgatlhilwe ka lelerinyana le ka ba fela mmejana le ntho yotlhe di ne di sa fete bogolo boo mme tlhoo ya lona e ne e le karolo e fetisang ka bogolo mohlhare wa gae o ruruile gakana mme ba ne ba le thatetse ka ntho tlhogong go thibela tlhogana ya lona o phatlhoa le a tseba lesela mehlhare ya lona e ne e ruruile gakana e tomologile jwalo go e thibela go phatlhoa mme moeo ke ya eme mono mme ka sheba fatshe go thakanyana leo mme ka nagana morena o ne o ka etsang golano o eme mona jwale ke a lemoga gore ke sefaleng mme ke a elelelwa gore modimo o teng empa ya ka ntho e bua botibong ba moya wa ka le gore ke emetse go bona seo o tla go se etsa ka yona ke neile kereke borena ba ka ke wena e o gutlela teng gape e re o thaba ena ke neile kereke borena ba ka mme ke emetse go bona se o tlang go se etsa ke a ipotsa ga e ba a ikutlwa jwalo nna a rona ka dinako tsotlhe gore o emetse go bona seo re tlang go se etsa
What about the signs of the time we've just been preaching?
O ka tweng ka dipontsho tsa nako eo re sa tswa rera ka yona. Ebe o ne a tla etsa. O yemetse go bona seo re tlang go se etsa. E ka kenya letswana la lona la lesia ka hara laka ka menwana ya ka fela jwalo. Le ne le lenyenyane haholo. Mme ka re morena o utlwa thapelo ya mohlanka wa hao.
And by faith that I believe that you are
mme ka tumelo ke dumela gore o teng ke beya dipakeng tsa letemona lena la mofetse le bophelo ba lesea madi a jesu kreste dipakeng tsa mmolai le lesea madi ka tumelo ke beya seo mme ga ke ya kgona o bua letho gape ka retoloa fela ka qala ka tloa ke tswa ntate o ile a ntatela a re moena Branham morena o beya pelong ya ka go abela karolo ya lesome o ka re moena o seke wa nagana ntho eo tšhe ka re ga ke tlhoke tšhelete moena a re empa ke ile ka boloka karolo ya lesome o tšheletana ke a lebala jwale gantle fela ke a golwa e ka ba didolara tse masome a mahlano a re morena o beile pelong ya ka go ne ya yona a re ke tla o bolelela taba ke tla bo amogela ke nto o bo gutlisa ke bo abela rikinyana mono e felelong ya gae ya molato wa kokelo goba o moreri ke tseba seo e leng sona seo tšhelete e se bolelang mme wena morumuwa ke a tseba go tlhokwa tšhelete mme o na le lelapa le melato ena yotlhe ya ngaka o ka boela wa e nyehela molato wa rikinyana a re ga ke batle o etsa jwalo moena Branham ga ya lokela go lefa dingaka ke o lefa bareri mme ka re ee empa ke o buseletsa bona mika e hana.
And I went on up to the house. And in the matter of a few hours,
mi ya ba kinyuruela ntu. Mi di horentse mmalo fela mehlari e o ya kokobela. Ni le lemile ha ila boela setwaedi sa lona. Modimo wa fodisa thakanyana leo. O seng o hlahla mambane ba tlosa phala o seng ha ke thua molaleng wa lona. Ile ya rausa le bopo la bopirima lohle. Naka e tsijwang ya romela mora wa yona le setlolo sa yona. Mi ba thiba tsela hodimo kwana di mile tse mashume a mane kapa tse mashume a mahlano kwana Pasadena. Mi ba thiba tsela mo ke neng ke tla feta teng. O rapela le sia leo le thefule hamboko. Ba ne ba le hlabile penicillin. Mi di tla morao e bile mo fetse ka bakala o hlajwa nokeng. Mi ke gotse ba morena o le fodisitse. E jana ke tlwa tlu. Mohala walla o ne o sa gaotse wolla moena a gan bright ka mutu anangisa na le motho hore che nke ke ka etsa ho itse fela ha ke kena koloing ha nyolwa a station weapon o se kujo ine ile mang ha se moena nyana wa kwa mo Mexico le mo hatsai bo be di ba ntse ba lla fela me ba rorisa modimo are moena Brennan ke ntliseditse karolo ene ya le shome. O kare moena ha ke kgone o bo amohela kare nka sitwa ho etsa ho fela are empa ke botlisitse ho wena hore kare ke o laetse o bonyela molato wa Ricky.
He said this morning when I went to give the doctor these tithings to go on Ricky's bill,
are o se o hona ha ke ile o nyela naka boshume bona ho lefa molato wa Ricky ngaka itse ha o nkolote letho are ha ke a ka ka amana le yona ka letho.
He said, that's a great phenomenon.
Are, he said, you don't owe me sente e lengwe ka ho are nka sena moena Brennan morena o mpoleletse hore o tla o nka kana hana o nkeke ka gona ka re morena ga ke batle o etsa ho ebile ntho ya mphihlela. Jesu o ne a eme ka tsatsi le leng a shebile banna ba barui ba agela tšhelete ya bona e ngata. Oh, ba ne ba atetswe haholo ba ne ba nyehela haholo ke hona mme mohlolohadi e monyenyane a fihla ka dipedi tse tharo mme e le pheto seo a se ruileng e ne e le bophelo ba hae bohle mme a e nokela ka hare jwale rona re kabe re ne re etsile o kgaitsedi o se ke wa etsa seo aa wa tseba ha re e hloke o se ke wa e nokela boo ke bophelo ba hao bohle. Empa Jesu o molisitse a tswela pele ho etsa hobane ho fana ke lehlonolo le fetang ho amohela. Ya ba ke nka karolo ya karolwana eo ya leshome ha ke tsebe hore ke etseng ka bona. Ke tla e beha kae kae mosebetsing tlotlosong ya Modimo kae kae ka bokgabane bo nka bo kgonang. Ke eng? Ke kganya ya Modimo. Ke maatla a Modimo. Meriti e a lelefala. Kreste o a hlaha. Ke ka hona o hlaha mehlolo le meka.
It's that great sunlight.
Ke lesedi leo le leholo la mora le hadimisang ho tswa ho naledi tsa metsi ka phodiso maphiong a hae. Mme haeba a ka hlahisa phodiso ho tswa kgadimisong ya boteng ba hae ebe o tla etsang mohla a tlang ka seqo. Mebele ena ya rona e bolang e tla fetolwa mme e etswe jwalo ka mmele wa hae ka sebele o kganyang. E tla ba eng mohla a tlang ho fihlela a fihla. Re leboha mora lesedi la boteng ba hae jwalo ka dinaledi tsa meso di hlwella marako a kganya mme di dutse mono ho tumisa ho kgutla hae horeng ena e lefifi. Ha re rapeleng.
Oh
morena, re o rata haholo ho fihlela morena ha re kgone ho bolela ha kae. Ha re kgathatswe ke ho paka ka dithoriso tsa hao empa hora e tlile jwale batho ba kulang ba letile. Wena o tseba mapaki ana, bona, o latela tsebo ya ka morena ke nnete e tiileng. Ba mofufisi ya emeng ka ntle mono a bontsha ka moo a neng a ka ema ka maoto a hae. Le maemo ohle a mmele wa hae, mme a mena dimou tsa marukgwe a hae, o bontsha mangole le meomo ya hae e phatlohileng le e mabadi, mo dingaka di ileng tsa leka ho kopanya masapo. Le bone mosadi ya emeng mono a tlotse pilo sefahlehong, mme e ntse e hlatsuwa ke dikeledi tsa thabo, a ntse a peta tsa maemo a ramatiki e fodisitsweng ke matla a hao.
Now that
darling little baby.
Le ba le sianyana leo le ratega. Le bopaki ba ntate le bao ba neng ba le teng. Jwale morena, o moholo hakalo bona fela ho seng bona. Mona ka tabernakele ka mo o leng ka teng hohle le fatshe. Me o tshepisitse mo re tla kopana teng mo ho ro tla ba hara rona.
Now we shall call the sick that you've sent to us.
Jwale re tla bitsa bakudi bao o re romeletseng bona ho seng hona. Merita barapella. Merita barapella ka dipelo tsa rona tsohle thapelo ya tumelo.
And may you save the sick and raise them.
Me o ke o pholose ba kudi le o batsusa. Me ka re ha ba entse dibe, ba tshwarele ntate. Re santse re bolellana melato ya rona le o rapellana. Me o itse thapelo ya lukileng ena le matla a maholo ho sebetseng ha yona.
We know of one laying here with us this morning, just a young
man. Re tseba ya robetseng le rona mona ho seng hona. Ke menyana fela wa bana ba banyenyane bana. Morena, o latela dingaka, o qetellong ya leeto la hae.
But we pray God that you will stand between her and
him. Empa re arapela Modimo hore o tle o eme dipakeng tsa hae le sera seo. Me tle re ha re motlotsa re mo rapella. Matla a hao a ame moya o wa hae. O tla tlisa tumelo le topollo.
And may she go home and get well. And give praise and be on.
Me a ke a ela peng me a fole. Lurorisa. Luba e hadimiso ya naledi ya meso. Tlotliso nya Modimo. Amen.
Brother Mercer, now as we take these people.
Mwena Mercy ya jwale re satla nka batho bana ho latela ditumellano. Batho ba tla re tla bitsa nomoro ena fela. Medingotswe le naneo la batla rapellwa.